Ateye, ateye, ateyende. Kayo form siya ganji, ateyende. Kawo chalisi mtampere mende. Ateye, ateye, ateyende. Ateye, ateye, ateyende. Kayo form siya ganji, ateyende. Kawo galasi mtampere mende. Ateye, ateye, ateyende. 24-7 si kuanga late. Leo kupurora westi, kesho ni east. Dema na bo, block delete. Chalia na bo, press block delete. Sizi shika tenje na new number ndo inafuta. Miwenda kwa supakani na deni ya duka. Ushaipata partner na upuzi kwa nyumba. We mwambie hivya kiwa kejani ya nanuna. Siwende, siwende. Na kupea ratings inafanyo mepembe. Kwanza last warning kabla wende. Next time don't call me kutoa nyege. Wazuri ni wengi na nina lugha. Mlango iko wazi kanyaga kubwa. Kufala peleka mbali ususan. Ukisikia unawashwa sana paka kaluma. Kuondokea ngori miufanishika jini. Leta monkey business atole wadi upini. Nusilete risto sijui nini au nini. Polisi nilipa kwanza hapa ni mjini. Ulikosa kazi after interviews. Acha yende next time Peter come through. Patience ufanya majabu. Baraka zingine zirudi zikiwa times two. Ateye, ateye, ateyende. Kayo form siya ganji, ateyende. Kawo chalisi mtampele mende. Ateye, ateye, ateyende. Ateye, ateye, ateyende. Kayo form siya ganji, ateyende. Kawo galasi mtampele mende. Ateye, ateye, ateyende. Ukovera na we ushugulika daily. Reporting on time, work rate haina wengi. End month imefika na unangoja senti. Ujalipua mezi tatu na unambiwa keep waiting. Ufala acha yende, uni shugli haiwezi. Erini acha yende, kana cheki unani seti. Niligrona ngumu na soft si Pepsi. Kwa grout uko topless, atukwa na jezi. Acha yende kama mali si safi. Acha yende kani morio mtiaji. Acha yende kaina kupeanga pressure. Life ni fupi sana kushikamu na teseka. Na wapa vidonge more hits on the deck. Ukikoso janja ni noma kuflex. Siri joni moja usiwa ifuata X. Ujinga acha yende na usonge ahead. Jack.com ni na majaber kem kem. Baroda mina piga kuna join na pay well. Atuko sunny bay na my clientele. Napenda mbebe na tako na anadress well. Ulikosa kazi after interview. Acha yende next time Peter come through. Patience ufanya majabu. Baraka zingine zirudi zikiwa times two. Ateye, ateye, ateyende. Kayo form siya ganji, ateyende. Kawo chalisi mtampere mende. Ateye, ateye, ateyende. Ateye, ateye, ateyende.